Yeah, 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 yeah. Shula. I swear, baby, nobody better than me. West kumpata na kiaka me. Never could treat kama ka baby. Sometimes tuna imba ABC. Mini gangsta but got true love. Never mess up, I swear from above. Naka mau dewey, never could bend up. Madam wengine na wana ucha. Promise you'll be there for me. Ata kama niki kosa mpene. Mana si was na si duty. Kwa hali penzi nisha anza kumene. Many ways aleo acha niseme. Na una nyota na wengiza mpene. Minyesho napata ata kama usiku nene. Anachotaka kwenye tobo minipene. Sione ziambiwi na sisiki. Peace ni ya kwangwa ishikiki. Mkeleta mikuwe NTTT. Mziki niku washa uzimiki. Si unadyoko na piska hii. Kwenye red carpet BET. Ain't nobody fresh like we. You and me together.
You're way too beautiful, girl. King has your time in knees a row. You had me suicidal. Suicidal. Suicidal, baby. You're way too beautiful, girl. Your time needs a row. You had me suicidal, 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 baby.
Licha mpenzi ninayokupa kupata demka. Mimi ni mtiti, yani mwenzako. Mimi nimekufa, sisiki na siambiliki. Yes, I'm Barbie, no, I'm freaky. And I love it when you tipsy. Can you touch you right down? Anipo hamwe mnoma, nisha kupatiki. Never kupinda, swezi pinga. Kama ni ligi, wome shinda. Nikisema love you, no, I mean that. Yeah, yeah, boy, I mean that. I just wanna say I love you, babe. Ili penzi ni mina we. Kwa hari zote ni takwana we. Yeah, mina we, mina we. Sina sambiwi na sisiki. Boy, no, kwangu na shikiki. Kileta minywe tititi. Mziki nikiwasho zimiki. Si unajua pina nigga like he. When you red carpet BET. And nobody fresh like me. You and me together as we.
You're way too beautiful, girl. Can add your time to me is a row. You had me suicidal. Suicidal. Suicidal, baby. You're way too beautiful, girl. Time in me is a row. You had me suicidal, suicidal, suicidal.